waliwa assistant nursing officer avunanidwa maso kwa mulamuzi omukulu atula mu court entayo okubuganda road mu Kampala kubimwetololerako tabadde inengeri gyakolamu mulimu ogw'ekisawo ngeri emenya amateeka ng'aliko n'abantu baagenda abuukira n'abatandika okubalongoosa. John Bosco timu w'emyaka 37 egy'obukulu yalabiseeko maaso g'omulamuzi omukulu mu kooti y'okubuganda road ento Rita Neube Kidasa n'alyoka amusomera emisango gino. Otimu yeganye emisango gyonna n'alyoka asindikibwa ku alimanda mu kkomera Luzira gyalivanga ennaku z'omwezi 2 Maachi w'omwaka guno poliisi nga naye bakanye nayo eggwayo ogw'okubuuliriza. Oluyi oluwaabi lugamba nti otimu n'omusigire omumyuka wa nursing officer mu Atuturu General Hospital erisangibwa mu disitulikiti y'ekkumi nga mutuuze w'e Bukedea Town Council mu disitulikiti y'e Bukedea era avunaanibwa emisango egy'okukola emirimu egy'ekisawo mu ngeri eno nga talina wadde ebbaluwa n'obutendeke bwonna obugoberera ensonga eno. Oluyi oluwaabi lugamba nti era ng'ennaku z'omwezi 30 apuli w'omwaka oguyise ng'akoaweereddwa omulimu ogwa assistant nursing officer mu Atuturu General Hospital aliko omuntu gwe yakkira Ayisu Michael n'amukkira okumulongoosa okugenda okukakana ng'ebyavaamu tebyali birungi nga bwe kyali kigwanidde. Ebiwandiiko bya kkooti biraga nti omusango guno gwava ku mawulire agaafunibwa State House okuyita mu kitongole kya ekirondoola ebyobulamu State House Health Monitoring Unit okuva mu bukulembeze obwa Atuturu General Hospital n'omuntu yennyini Ayisu Michael. Amawulire gano gagenda galaga engeri nti nga gagenda galaga engeri omusawo ono gy'ataakozesa bukugu bonna bwe yali akola omulimu guno.